DJ Drama on the beat.
Minataka tuzeke ote, shakupenda saki uniache baby. Kamoyo chote shakokea, nishachama pepe nmetulia. Penzi lako kama niko peponi, kama wewe sija una dunia. Mabama tamu najilia, napewa bure sijalipia. Kila nachotaka unanipa, sani toke kwako niende wapi mimi. Jeuri ya kukwacha ndo sina, na kupenda kuna kuachana. Moyo wangu uko salama tangu nikupate, shateseka sana sasa acha nenepe. Ulikuwa wapi mama, tumechelewa kukutana. Nimekufa nimeoza kwa kunyanga nyanga.
Wewe ndo mpenzi wangu mimi,
akia Mungu tena nimezama.
Wewe ndo baby wangu mimi,
mwingine sina mimi.
Wewe ndo tamu yangu mimi,
unantosha wewe tu jamani.
Wewe usingizi wangu mimi,
nipeni mike nataka nimtangaze.
Mpenzi wangu, mpenzi wangu,
simama lazizi wakuone.
Mpenzi wangu, mpenzi wangu,
jamani mmemuona.
Mpenzi wangu, mpenzi wangu,
tunaendana.
Mpenzi wangu, mpenzi wangu.
Nataka kulivunja hili penzi, tunavyopenda na iti hawapendi. Zidisha mahaba teseke, nigande usikwende popote. Waambie kwangu umefika mama, hawawezi kutuachanisha baby. Penzi limeshaota mizizi, haliwezi kufa kipuuzi. Mungu ndo kapanga tupendane, na wakututenga ni yeye peke. Mwanadamu nanywa kupinga, atawaroge kigoma tanga. Moyo wangu uko salama tangu nikupate, shateseka sana sasa acha nenepe. Ulikuwa wapi mama, tumechelewa kukutana.
Nimekufa nimeoza kwa kunyanga nyanga. Wewe ndo mpenzi wangu mimi,
akia Mungu tena nimezama.
Wewe ndo baby wangu mimi,
mwingine sina mimi.
Wewe ndo tamu yangu mimi,
unantosha wewe tu jamani.
Wewe usingizi wangu mimi,
nipeni mike nataka nimtangaze.
Mpenzi wangu, mpenzi wangu,
simama lazizi wakuone.
Mpenzi wangu, mpenzi wangu,
jamani mmemuona.
Mpenzi wangu, mpenzi wangu,
tunaendana.
Mpenzi wangu, mpenzi wangu.